This another one. Muna party party, yeah. Fredo Zoo Entertainment.
Mziki kwangu kwa life, yani kufa kuzikana.
Kufa kuzikana.
Imenipa thamani, leo siyo kama jana.
Siyo kama jana.
Aye, aye. Aye, ee, ee.
Mini hisi neka.
Oh, na, na, na. Na, 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 na.
Kalo ito tunaweza.
Aye, aye. Aye, ee, ee.
Mini hisi neka.
Oh, na, na, na. Na, 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 na.
Kalo ito tunaweza.
Like a scientist akili isha kuwa nyingi. So ku make history, me many bidi. Nisha dream big, bye bye life a street. I was born to be great, siyo kuwa hivi hivi. I've already know that fame is money. Kuwa ligiso, I mean nisha tamani. Lazima destination nifike tu. Cause I am a professional like Fidi Q. Kwa michano nafunika, ndo jina ipate shika. Hikitu ninaweza so kwamba na bahatisha. I do it like a teacher, mchezo wa uhakika. Ju ile mbaya mbovu nina kiu ya sifa. Sikai kama fala nazidisha michongo. Hakuna kulala mpaka nitimize ndoto. Mana mziki ni biashara, natafuta soko. Na namini nitangara na kuwa kidogo.
Mziki kwangu for life, yani kufa kuzikana.
Kufa kuzikana.
Imenipa thamani, leo siyo kama jana.
Siyo kama jana.
Aye, aye. Aye, ee, ee.
Nini hisi neka.
Oh, na, na, na. Na, 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 na.
Kalo ito tunaweza.
Aye, aye. Aye, ee, ee.
Nini hisi neka.
Oh, na, na, na. Na, 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 na.
Kalo ito tunaweza.
Kile nachotaka nisha kimbilia. Na siti ishaka kwa wanao ni chukia. Mana kama ni baraka Mungu ndo uachia. So kile kinafuata ni malengo kuangazia. Kushine the desire, so hater on a higher. In the light is the place nisha choose kudwe. Wapinzani wanagwaya na vo speed rhymes fire. Utadhani kama mimi natungiaga hell. Like Osama Bin Laden nipo ili kutisha. Ndo na make great things happen kila dakika. Mini muna party chimbuko la marifa. Ama ukipenda the return of Isa. How I do they end up loving me. I'm the your finest, I'm MVP. Anything I drop is H.O.T. So time is now for haters to salute me.
Mziki kwangu for life, yani kufa kuzikana.
Kufa kuzikana.
Imenipa thamani, leo siyo kama jana.
Mistari nanyoosha,
nanyoosha.
Sio kwamba najichocha,
najichocha.
Nimekuja kukonka
na kutake over.
I'm better than them,
better than them.
Like fire I burn them,
me I burn them.
I'm better than them,
better than them.
Better than them. I'm better than them,
better than them.
Like fire I burn them,
me I burn them.
I'm better than them,
better than them. Better than them.
Kalo ito we do it. Very very true. Chalia kalo ito on this. Muna party.